wazunguka mitani waomba omba, hawataki kuchoka tabia baya, hawataki kuchoka tabia baya sana.
Tabia tabia baya,
wambie
tabia tabia baya,
wote
tabia baya,
haya
tabia baya,
baya
tabia baya,
baya
tabia baya sana.
Pombe wanalala mitani hawajijui, watu wanawacheka tabia baya, watu wanawacheka tabia baya sana.
Tabia tabia baya,
waone
tabia tabia baya,
walevi
tabia baya,
waone
tabia baya, tabia baya, sana.
Utapata wengine waharibu watoto na madawa ya kulevya wapate pesa, hawamwogopi Mungu tabia baya, hawamwogopi Mungu tabia baya sana.
Tabia tabia baya,
ni wale
tabia tabia baya,
waone
tabia baya,
wajue
tabia baya, tabia baya sana.
Ukopa usilipe,
tabia baya sana.
Unakata kazi,
tabia baya sana.
Waharibu kanisa,
tabia baya sana.
Utoroka nyumbani,
tabia baya sana.
Umetupa watoto,
tabia baya sana.
Usengenya wengine,
tabia baya sana.
Umekuwa na wivu,
tabia baya sana.
Unakata kazi,
tabia baya sana.
Uta